program ya dish mi kwa kada kurande ku pocha ben shi
Zedlouder.com.
It's King Nachi on the beat.
Get Quaver. We saw ni nani wakule kovetsi puwa. We saw ni nani wale kokuwa tete veresh. We saw ni nani wakutumbi kanje wako cause death in the game. Uwe pinga na di whistle. We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani cause death in the game. Uwe pinga na di whistle.
We saw ni nani wakule kovetsi puwa. We saw ni nani wale kokuwa tete veresh. We saw ni nani wakutumbika njeba koko state in the K ube finger na di whistle. We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani koko state in the K ube finger na di whistle.
We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani koko state in ube finger na di whistle. We saw ni nani. We saw ni nani.
Dada bono vo wafuma muota Naka vupuwa mudi iwe takashota Mudi fewa wambona mofe tisota Kwa taota wilanga kushiri lepota Devo kumono mtu wakutumpika Dumano toweo ni nani wakutumpika Kusalula nobo shiringene na vowe mwana wamo pamba Vika five mulu kogo Umutu vayo kumona ni wiso Lewa lenga ube ule na iwe ni wiso Gana ni wiso Gata umbwene shamo Kwa zukwa toma na wabasodi shamo
Misango shaku mabokosi Mono katukisha wakukusha polisi Fwala wala tulangisho tumabokosi Why wala fwairo mone kere nishi Who's your father? Ushwari mwana wando who's your mother? Nolori mbi wakutumave Put some respect isa nechamefe
Wiswani nani wakule koveshi puwa Wiswani nani wale kokwa techuveleshi Wiswani nani wakutupika njeba koko state Sindeke ube finger na di whistle We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani cause that thing that you were doing and that we saw.
We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani cause that thing you were doing and that we saw. We saw ni nani.
Yeah, whatever.
We saw ni nani. We saw ni nani cause that thing that you were doing and that we saw.
Exclusive to Zedlouder.com
KNB Records.